Mama we agasengai maze wahora bagahoga mama we.